Tuina taata omu gwe twakutte mu kitundu ky'eggulu, ono yalondedde muwala we atanneetuuka ng'alina omuvubuka atanneetuuka naye gye yamusanze, n'alyoka atugumbula omulenzi ate n'amuwanika ku muguwa asobole okubulankanya obujulizi. Omwami ono bamuyita Tei Ben Angol, myaka 37, mutuuze w'ekyalo kya Pem, ku kyalo kya Pem ekisangibwa eggulu. Ono yasobola okulumba omulenzi myaka 16 gwe bayita Okema Daniel, nga ono abadde alina omukwano ne muwala we. So oluvannyuma lw'okuteebereza muwala we okuba nti yasobola okwemulula mu kiro n'agenda asisinkana omulenzi ono, ono alina banne abalala 5 omuli Rubanga Kene, omwami Mugisha Odongo Daniel, Komakech Daniel ne Nasuru Wambale, bwe beegatta awamu ne bagenda balumba omulenzi ono. Oluvannyuma lw'okugyayo muwala waabwe ate ne bagenda maaso n'okumutulugunya ne bamutta ate ne bamuwanika ku muguwa. Ono taata Tei Ben Angol yakwatiddwa, bali abalala 5 abali ku muyiggo.